bale kuba wecho kuba batembe no kujumbira abanyumya pe ze kwenda manyira mwasima kwe kudire mikono ne kitabala musauza mwe oya kuita kweyimbyanzu sirina chakola mukama yeyanonda nga tobisimye kwata gagonze nanga tanze janja betombi kuza bwali yange mbute binimekala akukakani wesembeke pamba tebikwasa bongo bya busa naba abatwita ababbi mata kukutta munsawo bannanga okubba kutya ngutubaseera ssente okutuwulira oluyimba simmere nti bw'otoli obulamu siddagala lyetuseera tuti nti bwe linakulema ne mwami walumba kusaabadde naba abatufuma bwe twakwenya kirasambyako jjeyo mwana wotagenda atyo wamama abansima ne leero ntuuse tutandikire lulu we twakomera banayinza simbira kumpaana ampaana mulina esifa wange josephine n'olwekyo seetyanze njogera ebikyame bwe muli nkyawa ttabu yammwe olwaleero munywere mwenna mbatabaala enkokoko etabaala musanja luno mirembe gy'ensi egyasooka kigamba okuwasa eyiyo gye kyatandikira ani yawasanga kanneebuuze mmale neddemu nti omusajja ye yawasanga mulembe guguno ogwakyuka ogw'abakazi okuwasa bakajjadde ku ntebe yaffe nga ddala omukazi yalamulanze obuyinza bw'abasajja bwalaga wali kanneebuuze ate nze kinnuma okukira eggwabe bakazi abakulu okuwasa obuvubuka sayizi nto n'obukyasoma tebalobozaako bwakakwata kaakola akyasobola kukeekunza kale oli mukazi otuuludde n'ekitiibwa kyabakwebuuzaako obanji nnyo okukuteena akaana akatoka tyokewawa ne kumawa olumubiseera byako we kasomera kaaka otuwuuse n'akukazaala kwokazizza mu kisenge kyoweweesa balina ne mmotegamba mbu benzaala mbamanyi gwe gushiruma genda ofwe kiki ekikusiwa nnyabo wange ekitakuweza ekyo kitakuganya kwekomako wenna osense busowedde nsowala bani n'abavubuka banakutula olulijiriji nzekyo kinnuma sitereera kubanga n'abatuzaala ababyekoze bangi nnyo naffe watuzaala tukuze okwagala ebbujja eryo wetwenkana oweebuze kyokka kiruma kijigijja omukadde akuzaala okukwesettaza tolabanga kyeyinza wandifumbiddwa ekyo ne kishira okwemagula oluusi nno ne kitaffe yafa ne tukuleka mu njukubwa nnamwandu weewejjeeke bw'owasiriza omusajja omwa kitaffe erikikinaale n'omuli kuba kyempi tukuyuyiza ennyama nnyaffe olyewofumbira mutiini wo ogwalya nga mweyagala mu nju ya taata mulidoodomera entuyo zaffe kwe liryalirye eno bwe libejjagala alaba yo bwatuuka n'okulitulaga mbweyo kitamwe kitaffe ndaba kiri parazayiti nzekyo kinjo kyabwokyanga omuliro kimbukujja maama kimbabukirira sitereera bwe tukukyawanga mami waffe totunenyanga kubanga gwe weekola ebitatuuka bakazi kutwewasiza sikyankisooba tukuba n'embaga abaakata n'obuyinza n'abweza nga yakugulira n'empale ngera n'omusolo agukuweera takoma okuwakiri yeetunda n'afuba okulaba nti akwezisa oli katiwe ne bw'oba n'amaka agakusuuzanga eggobe lyalonze mu bitafutafu lyekansa kyavayekula ate ekyo kimbulo kyabanoonya musaayi kumudda butagimuke wenna n'entamatama zaakwadda musaayi gwangeri kyo gunakubumbaka matama ati okwo kukakana nga kuononye tumuzadde na musina shindi ngosirwadde wenno sagirako kugwalola bebwe litakudde munti sekolo zawo bwanzitandika nze buli lwentunula kubakazi abo n'obukowekowe bujula okunneemanya tulabye ne duniya egenze eno kyala bwani kino kafeero wammwe kankyebuze tabaganya kwekomako obwana bw'omu munju mwe busulanga oleeta mutiini w'omutamidde ng'alukolera labayubwe mwesisiwaze eggwanga etto weebale nnyabo yemmwe be twagala ogunjudde odidde amayisayisa masiwufu ogasize embaana kyagabaana tegasiwuke kyova olaba nti kweyombekera ntekukyaliko mukulu n'abato kati bakwega ebyokufumbirwa baabikomya fumbayo bbiri kasita omujuza ng'olukudde anti pulaani yagikubadde akaakusaba okukola n'okkiriza eryo lyekkubo lyawe wate ssente z'atatoolakaawe ku musolo otaweerera mwanira ky'oba omutumye ku kwezimba omukazi omutetenkanya oyo taba mubiibwe muba mukola ne mwesigaŋŋana ekyo kisaana naye liyo oba n'atatereera ne bw'aba atakolera n'anoonya zimuwaye ensuku z'akayinja ekamala byonna ekitiibwa ky'obufumbo obw'ommamiwa ng'okibabudde bebonne yeeyombekera n'alyoka apanga kuba mbulamu bwe tatereera ntero bbalaba ali mukazigo malidaadi nnyo bwe zimubulanzaawo ow'amazzi oyo nga bateesa yenna aswakidde atambye buga olw'obwakyetwala bw'otomuviira akutomedde nze munsobedde 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 bannyabo mbeewonya tikugira bwe nsiri biitabo oba nsuubiddwa bino ze kyemmaliriza nga kiwedde ekirowoozo ekyange kigamba nti tuveeku ebyo tugendere ku kino ekyatondwa eky'obufumbo kye kyatondwa omusajja n'alamula olwo ne mufuna okwesima kale ekijja kitya tekituke empale etisobola kukuuka ssaati ate temunnenya bakulu kuba walamba ntyaka obulenzi tekaweerwa mpindi mu ngalo obuusazi bubuyumbikiri twagala okakase tuwimya wimya bwana butu ekyo buli mukazi atuuludde kimusaanira obuteesa bulula nnyo mu nsi erinnya lyammwe eryofuulya dda nakyeyombekedde kiva mu mpongo ze mwafumbanga era alivumirirwa nnyo mu nsi buli omu akimanya eminkuduuluza empisa zammwe be bwe mutuwasa mutwonoona okutusuuza amakamu ekyo ne mukama yanyiiga dda ekitiiwo kifuno kyewadde ebyokuwemyawemyako byeriranya ng'oweebuse zero omukazi alimpemya tugende ffenno ekyali banoonya kyamuyimba mu jjita yange